ama WhatsApp kwenye group chatting. Hobby Instagram kwenye tag comics. Hobby kwenye music na flavor hii. Hala kwake Hans B. Hala kwenye beat hii. Yeah, bebe upo hot. Basi naomba namba ni kusevu kwa phone. Yeah, tutachati tonight. Nikupe story bomba ya dhahabu na queen. Napenda muziki kuhani, naona fahari kutunga mashel. Kiwa na mood, siku silari, huwa na rhyme, na cheka na beat. Na hobby kuchati na bebe, na kuwa fine, na kituma na pics. Siku kitaka ni keshe, stop time, nipe movie. Yeah, sina hobby na habari. Zao mbea na kuponda ponda misumari. Yeah, nina hobby na habari. Positivu za kubusti busti hii akili. Na ndoto za mbali, na nipo karibu. Safari ya tupandi gari ni kwa fikra babu. Na changa na uli, na tunza kibubu. Na kivunja toa mali hizi bazi ndugu. Na hobby na ikacha tu. Ikiwa juu on my neck I feel good. My hobby, my attitude, my mood, thing that I do. Hobby na mawasa kwenye group chatting. Hobby Instagram kwenye tag comics. Hobby kwenye music na flavor hii. Hala kwake Hans B. Hala kwenye beat hii. Hobby na mawasa kwenye group chatting. Hobby Instagram kwenye tag comics. Hobby kwenye music na flavor hii. Hala kwake Hans B. Hala kwenye beat hii. Safari fine, twende kupari fine. Hila kudrag, no mask, take kwa teje man. Hobby na gambe fine, hobby na ganja fine. Kuni boosting lewe, no mask, that is not fine. Wacha nisari kwa baba, kini brace na pesa, nipate money. Kesho nitoe sadaka, ani brace again. Nizidi kuwini, nazidi kupanda fanaka. Mavuno ni nini, nazidi jamini. Nilishavuna furaha, na nyingi bahati akia nani. Hobby na smartphone, ni take picture, ni post, ni pate likes. Hobby niwe smart boy na mwenye lecture. Na pia niwe fast ni napo fight. Na hobby na nyama ya mbuzi. Tena nipate kuchoma na homu ni mwite mpenzi. Sometimes anakuja lazy. Stories za wongo ni crazy. Hobby na kazi so lazy man. Doma na kutoka ni daisy. Na hobby na ikacha tu. Ikiwa juu on my neck I feel good. My hobby, my attitude, my mood, thing that I do. Hobby na mawasa kwenye group chatting. Hobby Instagram kwenye tag comics. Hobby kwenye music na flavor hii. Hala kwake Hans B. Hala kwenye beat hii. Hobby na mawasa kwenye group chatting. Hobby Instagram kwenye tag comics. Hobby kwenye music na flavor hii. Hala kwake Hans B. Hala kwenye beat hii.